ubuye futhi koko kwenzekayo wakwiphutha kwabiphutha mabili asiqale phansi uphinde ubuye futhi ngithi konko kwenzekayo wakwiphutha kwabiphutha mabili asange ngiziphathe kahle nawe zange ngikuphathe kahle bebe ngicela uhlale ungange ulithemba la ulubambo lwa ulithemba lambe
Ayenze amaphutha, siphinde sikhole futhi, sekuphela.